Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri uyu mwanya kuri mikoro muri kumwe nange Eugenie Mukankusi. Ku bahanga bw'ibyuma hari Sandra kafatanije na Nadia Taha uri bwakire telefone zanyu. Turabasuhuje mwese kandi tubayikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nshutse rw'i Amerika mumaze kubimenyera ko mu kiganiro muri Sanga cyo kwa kabiri hari umwihariko w'abagore. Uyu munsi rero nagira ngo ikibazo by'abagore tuse nk'ababihindukiza mu bundi buryo kubera icyifuzo cya bamwe muri mwe. Ndizera ko mubyibuka uko twagiye tuganira ku rugomo rukorerwa igitsina gore, bamwe mwagiye mu tugaragariza cyangwa se mwumvikanisha ko abagore abagabo nabo babagore nabo batari bamise kigoroye muvuga kumuti nyamara burya n'umugabo arahohoterwa. Twarabumvise rero ndetse nange ubwanjye nabemereye ko tuzashaka umwanya icyo kibazo tukakiganiraho. Ni kenshi mwifuje ko tuvuga ko no kuri urwo rugomo nyine rukorerwa abagabo, hari abagaragaje ko abagabo basa n'abibabindikiranwa hamarira agatemba ajya mu nda. Bagaragaje rero ko mufite inyota yo gucoca icyo kibazo umwanya wanyu sinshidikanya ko muza mutaza kukoresha neza mukavuga nyine kuri urwo rugomo rukorerwa abagabo, bikaba bishobora kuba bumwe mu buryo bwo gushakira umuti icyo gisubizo umuti kandi yenda urambye. Muze rero uduze guhuza ibitekerezo, radio yanyu ntiyirengagije ikifuzo cyanyu. Tubafite ku mutima nk'uko namwe mudahwema kutugaragariza ko mudushyigikiye mu kazi dukora. Uyu munsi ndagira ngo tugaruke rero kuri iki kibazo kuko namaze kubona ko abagabo bahohoterwa. Hari amakuru twagiye tubona ko abagabo bahohoterwa ariko bikaba bitavugwa kubera impamvu nyinshi. Namwe muza kutubwira mu mwanya ubwo tuza gusangira inama n'ibitekerezo. Sinshidikanya kandi ko muzi ko abagabo bakorerwa urugomo mu ngo zabo cyangwa se mukaba mubizi aho mukora naho muba. Ubu rero mufite umwanya wo kuganira kuri iki kibazo kuko mu rugomo birakwiye ko turwanyiriza hamwe icyarimwe. Nzi neza kandi ko muzi ibyo bagenzi banyu bakorerwa n'ubwo abagabo bakunze kubihishira. Cyakora hari abatangiye kubyamaganira kure babivugira ahagaragara, twizere ko iki kibazo kizabonerwa umuti. Mukomeze rero muduhe nomero zanyu, abazi duhaye mwakoze cyane, mwanaziduhaye muri benshi, ariko abataraziduha namwe mwifuza kugira icyo muvuga namwe turabategereje. Reka noneho ubwo turebe ko twakwakira umutumirwa wacu. Ndaza kubasaba kuvuga mu magambo makeya mu byo muri bugende mutanga nk'ibitekerezo cyangwa se ibibazo mwifuza kubaza umutumirwa. Tudatinze, umutumirwa wacu ni umwe mu bantu bahagurukiye kwamagana urugomo rukorerwa abandi bagabo. Mbabarire, telefoni ye igomba kuba ariyo irimo gukora urusaku mu kanya twari tumubuze, ariko ni Bwana Boniface Nduwimana ahagarariye ishyirahamwe ryitwa Abagabo mu Gahinda. Ni ishyirahamwe rifite icyicaro muri komine ya Kayanza Majyaruguru y'u Burundi. Rimaze rero imyaka igera nko muri 2 cyangwa irenga rishinzwe rikaharanira uburenganzira bw'abagabo no kurwanya ihohoterwa bakorerwa mu ngo zabo. Bwana Boniface, muranyumva?
Ego ndakumba cyane.
Ni urakoze cyane kuba uri kumwe natwe muri uyu mwanya kugira ngo twongeye tuganire kuri iki kibazo cy'abagabo bahura n'ingorane mu ngo zabo. Ubushize twayigeze kuganira ariko hari abatugaragarije ko bifuza kugira ibindi bitekerezo bungurana kuri iki kibazo. Muri make ikibazo cy'abagabo bafite bahura n'ibibazo mu ngo zabo giteye gute mutubwiye muri makeya, ariko niba hari n'icyo mwifuza kongeraho mu byo narimvuze narimbavuze muri makeya mwabanza mukivuga hanyuma mukatubwira uko ikibazo gihagaze muri rusange.
Ego nibyo, nitwa Boniface Nduwimana, aba mba mu ntara ya Kayanza, nkaba ndi umwe mu bahagurukiye ikibazo cy'amabi akorerwa abagabo, nkaba nashinze ishyirahamwe ryitwa Abagabo mu Gahinda, mu rurimi rw'ikinyamazuru ni Homme en Détresse, nkaba nashinze iri shyirahamwe inyuma nanjye yuko nakorewe ayo mabi, hanyuma nkaraba ukuntu agenda ariyongera n'ukuntu agenda arakorerwa abantu benshi, nkaraba n'ingaruka ayo mabi azana mu miryango, haba ku bana, haba ku iterambere, ndetse no ku buzima bw'uyakorewe, ndaba ukuntu agera igihe agacika nk'umusazi iyo ari mu gahinda gakabije, mbona n'ibintu byo guhagurukira tukabwira hasi rimwe, kuko niyo ayo mabi yabaye umugabo ntiyigera afatwa nk'uwakorewe amabi, kuko niwe muntu yamafatwa nk'umuntu w'umunyenkomezi, niwe muntu yamafatwa ahubwo nk'uko umenga niwe akorera amabi umukenyezi, bigatuma niyo atabaje adatabagwa, bigatuma kandi niyo akorewe ayo mabi agatabaza kenshi na kenshi ahubwo ashobora no kurengana kandi atabaje. Hanyuma twashinze iri shyirahamwe kugira ngo tugwanye amabi, twongere dutabarize n'abashikirwa n'aya mabi, haba mu kubafasha, haba mu kubatabariza mu bijyanye n'ubuvuzi kuko hari abayakorerwa bagakomeretswa, mu bijyanye n'ubutungane kuko hari ababa bipfuza kwitura ubutungane ntibabone aho bajya, ndetse no kubatabariza mu ntwaro iyo bigishoboka kwabo bantu bumvirizwa maze bagahanurwa kugira umubano wongerwe mwiza.
Nkubajije gatoya, abo mutabariza uravuga ati hari abakorerwa amabi bakabura n'uwo bitura cyangwa se aho bajya kwitura gutanga ikibazo cyabo, abo mufasha n'abari muri iryo shyirahamwe gusa cyangwa aho mwumvise ikibazo muratabara?
Oya, ntidufasha abari mu ishyirahamwe gusa, aho twumvise ikibazo hose turatabara, na cyane cyane iyo ari udutabaje cyangwa iyo hari uwumutabarije duhita dutabara, byaba ngombwa tukamuba hafi. Hari benshi baba bakorewe amabi afatiye ku rukoba, abo bisabwa ko tubanza tukabavuza. Hari ababa bakorewe amabi y'ituntu twabo bisaba ko tubanza tukabumviriza ku buryo bashobora kugera ku rugero rwo kwisigura. Mu bisanzwe dufasha uwo ari we wese adutabaje.
Ye, iki kiganiro rero nk'uko nabivuze dutangira ni ikiganiro cyasabwe n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, kandi banatwandikiye ari benshi bifuza kugira icyo bavuga. Reka duhite tujya ku murongo wa telefone twakire Bosco Nyandwi. Uranyumva?
Ndakumva.
Ye, ikaze ku Ijwi rya Amerika, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Murakoze. Ngiye n'inyunganizi nari mfite kuri uyu mwatumiye. Ariko cyane cyane nk'ino mu Rwanda kenshi na kenshi usanga abantu bakorerwa ihohoterwa ari abagabo, ntago ubuyobozi bukunda kubishyiramo imbaraga. Aba nibaza icyo yumva yatwerera nk'uko Banyarwanda bishoboka ari i Burundi, kugira ngo bagire ikintu bakoze, kuko akenshi na kenshi mujya mwumva muri ibi bihugu byacu ngo abantu bicanye, umugore yishe umugabo cyangwa umugabo yishe umugore, ariko ugasanga mu ntonganya zabo za mbere zabanje kenshi na kenshi abantu bitaga ku mugore, ariko n'abagabo bafite ibibazo bikomeye cyane. niki yumva yatwerera cyangwa yafasha kugira ngo nibi bihugu bindi baturanye n'u Burundi ibyo by'abapartisans muri iyo organization yabo yifasha abagabo. Urakoze.
Urakoze cyane. Ubwo uravuga ko naho ugenda cyangwa se aho uherereye ugenda ubona ko abagabo bahohoterwa.
Oya, nanjye ubwanjye byambayeho nuko ugatari ngombwa kwivuga kuri radio.
Yego, ntabwo ari ngombwa.
Ariko nanjye byambayeho kandi ugasanga abantu bimwe na bimwe ntibakumva.
Boniface yabivuze nawe ati abagabo barahohoterwa ariko ntawubumva. Reka agira icyo yakubwira, inama yaguha kugira ngo nawe yenda cyangwa n'abandi bafite icyo kibazo babashe kuba bagishakira umuti.
Murakoze cyane.
Urakoze nawe Boniface. Boniface, uranyumva?
Ndakumva.
Uyu muvandimwe mwamubwira uko icyo yakora cyangwa uko yakwifata ukurikije ikibazo yakubajije.
Byagiye biracika bimwe sinabyumvise neza. Bishobotse yonsubiriramo kuko byari byacitse.
Bosco, musubiriremo muri makeya ikibazo cyawe.
Navugaga ni iwe bagize igikorwa gikomeye mu Burundi dushima cyo kushyiraho ibyo shyirahamwe rifasha abagabo. Ndavuga nti we nk'umushakashatsi n'iki yatwerera kugira ngo n'ibihugu baturanye cyane cyane nk'u Rwanda izo organization nk'izo bakoze zifasha abagabo naho zivuke, kuko hano kenshi na kenshi abagabo bagiye bahohoterwa cyangwa bakagirana ibibazo n'ingo, ariko ugasanga nta muntu wo kubavugira uhari, banarega bikaba nko kuvuga nko gusetsa imikane ko babyita mu Kinyarwanda bakaguseka bakakubona nk'umuntu utari seriye. Niki yafasha kugira ngo nabo wenda yumvishe ubutegetsi bw'ino kugira ngo n'abagabo bumve ko bahohoterwa.
Boniface.
Ego, ikibazo nacyumvise. Ikibazo ashikirije ni cyiza cyane, kuko keretse yuko hano iwacu mu Burundi twafashe ya mbere kugira ngo tugwanye ayo mabi, kuko tubona ariko arazana ingaruka nyinshi, no mu bihugu bibanyi hari benshi badutelefona bakatubwira ati mbega mwodufasha gute, ati kugira amareta yacu yumve yuko ihohoterwa, ati rihari, ati kandi abagabo, ati bageramiwe. Mu bisanzwe amareta yose arigenga kandi amareta yose afata ingingo uko leta ziba zabitunganije, ariko ikibazo dufite natwe ni icy'uburyo kugira ngo dushobore gushikira abantu benshi mu bagize ayo mareta kugira ngo bashobore kutwemerera kugira abo tuvugana bashobora gutanguza icyo gikorwa, kugira ngo byorohe abahamagara ngo tubatabarize bahamagare mu gihugu cyabo bafise ababatabariza. Rero ni ishaka ry'umwe wese mu bavuka muri ibyo bihugu kugira ngo bashobore kujya hamwe bagire baje hamwe basabe yuko bipfuza ko gushyira ayo mabi ahabona, kuko ni ngombwa yuko haboneka gusaba uruhusha kugira bashobore gukora igihugu kibibemerera. Ni ukuvuga guverinoma zabo zibazi zibemera. Rero bisaba ko berekana akababaro kabo bagashika muri guverinoma. Iyo tuba twari dufise uburyo bushobora kudufasha gushika aho tuza kubisigurira amareta tukabereka ingaruka biriko birazana aho biri hose, kumbure byobaye byiza kuko bobemereye vuba bakanagira icyo babafasha mu gushinga ayo mashyirahamwe.
Bosco, wabyumvise? Ni uruhare rwa buri wese kuba abagabo bashinga nk'ibyo bakwishyira hamwe kugira ngo bashinge ishyirahamwe nk'iryo ngiryo ry'abagabo mu gahinda rikorera mu Burundi.
Ni ukubiharanira byo ni ukubiharanira, ariko ntabwo byoroshye. Guhari ngira ngo umuntu azabaze uko bigenda. Nubwo atari njye wenda, hari n'abandi nitari njye wenda bishingiyeho, ariko hari n'abandi nibaza ko bizagenda biza uko bigenda biba byinshi
koko nuko baba batabivugira ahabona ngo umuntu amenye ufite icyo kibazo yenda bihurize hamwe hanyuma babashe kugishakira umuti bakoze iryo shyira hamwe bishobora kupfa byafasha nkuko Bonifasa bivuga ikindi ndibaza ko mu Rwanda hari indi shyira hamwe ryitwa Rwamurek naryo ndibaza ko mubegereye bashobora kubarangira uburyo mushobora gutangira yenda irindi shyira hamwe cyangwa se mugakorera muri uwo muryango kugira ngo mushake umuti ibyo bibazo
yego yego
urakoze cyane twakire Jean Hakizimana uranyumva
allo
oui
yego
urahagana hehe
ni mwana aracyitoke mu Burundi
yego yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni igitekerezo nagome shikirize kuri ibi ariko biravugwa
yego
mu bisanzwe iki kintu kirahari cyane agateka kabagabo hari gihe bishaka gahonyangwa
kenshi ajya kure yabo bana igira kure yabo igira kure yabo bana ndumva bavuga bigatuma bakuvugiramo
yego nabavuye imbere
yego
nariko ndavuga rero nti harije bishika umugabo by'ukuri agahohoterwa nakarorero nagombe ntange harije bishika umugore ugasanga by'ukuri aragiye mu ngeso zitani nziza mbere rimwe rimwe agata n'umugabo bahora babana bashingiwe akaja ku wundi mugabo aho rero hariho benshi badashima kubishira ahabona kuko biramaramaje nk'iyo umugabo umvise ngo umugore wiwe yamutaye yagiye kundi mugabo abenshi ntibashima kubivuga abandi nabo ugasanga by'ukuri abagore n'abantu bakunda kunywa bakaboregwa bakaja mu bubare bagataha baborewe umugabo wabo umugabo wiwe muhira umugore agataha agatashwanira umugabo ariko kenshi abagabo ntibabivuga kuko acavuga ati niyo nabivuga bazosha bantwenga bazovuga ko atajambo mfise ego
reka nsabe n'abadamu badukurikiye muri uyu mwanya cyangwa se abakobwa nabo baze banyunganire rwose nyabona mwinsuga mu kibuga njyenyine nimuze namwe mudufashe gusobanukirwa ikibazo cy'abadamu bahohotera abagabo nitumenye n'icyaba kibitera hanyuma turebe ko twamagana iki kibazo kikagenda burundu
nka jewe nk'igisabo mbere noca nsaba nk'igitekerezo cyanje
yego
nuko hoba umunsi uko hariho umunsi wahariwe agateka ku mukenyezi umugabo yarakwiye kuboneka umunsi by'ukuri umunsi abagabo nabo bavuga nti uyu munsi ni umunsi twigina ubwigenge bwacu ku gateka kacu kugira ngo kubera ko hariho benshi n'ukuri bahohoterwa yego
urakoze cyane Boniface uyu muvandimwe ati abagore baranywa bagasinda bakatabagabo babo nagira ngo muri makeya mumbabarire telefoni irongeye turi kumwe uratwumva Boniface uratwumva alo
ikibazo cya tekinike ntikimeze neza ariko nagerageje kumva ikibazo
ariko watwumvise
yego ikibazo nacyumvise nubwo ikibazo cya tekinike kitameze neza
nabyumvise nanjye harimo rwose birimo gucika ntabwo imirongo irimo kutabanira yego tubwire rero banza tubwire ni muri makeya ikintu cyaba gitera ikibazo mwabonye ku bagore abahohotera abagabo byaba biterwa n'iki n'ubusinzi
ubusinzi ni kimwe mu bibazo
ubu urabasha kutwumva
ubasanywa mu badasinda usanga hari izindi ntambara mu rugo hari ibibazo bimwe bimwe twabonye bituma abagabo bahohoterwa mu rugo icya mbere iyo abagabo n'abagore bakora akazi hanyuma umugore akaronka umushahara munini usumba uw'umugabo
rimwe na rimwe mu ngo zimwe zimwe biravamwo ko umugore aca yigarurira ibintu byose avuga ko ari watanga amategeko kuko na kare ari nawe atanga umusha amafaranga yinjiza mu rugo menshi ibyo bigaca biba intandaro yuko asuzugura umugabo ko umugabo atakintu na kimwe afite kuburenganzira umugabo akaba atanguye guhohoterwa icya kabiri abagore bamwe bamwe mu ngo hari igihe usanga atabona umugabo nk'uko umenga n'umutware w'urugo bigatuma umugabo akana
telefoni yawe irongeye iracitse Boniface utwihangane sinzi niba urimo kuvuga cyangwa se niba ubasha kutwumva ariko niba hari indi nomero waduha uyitwandikire hanyuma tubashe kuyiguhamagaraho mu gihe tugera dukomeza kugerageza ingiye reka noneho reka tuganire n'abandi nabo bazi iki kibazo cy'urugomo rukorerwa abagabo mu gihe Eric na mu gihe Boniface agaruka ku murongo Eric uranyumva
turabumva
mwiriwe neza ikaze ku ijwi ry'Amerika
mahoro neza murakoze
iki kibazo nawe urakizi cy'abagabo bahohoterwa watubwira muri make yuko wowe ukibona
iki kibazo ndakizi ndakibona mu mibano ndetse ndabyuganje cyarashiki
hanyuma ubwo se byagenze gute sinshaka ko utubwira ikibazo wagize icyo ari cyo nibanga ryawe ariko wabigenje ute kugira ngo ubone agahenge
bo no kubabwira sibanga ryahata yuko n'ibintu bishikira muri twese
nta byadufasha twese abantu bakamenya uko bitwara
bo ibyo ngerageze kuvunagura byashikiye ndi kukazi ka minsi yose ubuze tuba dukora ntiturare mu ngo kenshi ukasanga ubaba usabe nka permiso cyangwa ikonje ugirwa n'umuryango byarashitse nashe ku kazi nsanga umugore yifashe ko yishakiye biragaragara nza gusanga ndamufatanye n'ubundi mugabo bo bigenzo ko ndamutwara mu butabera ndamutwara imbere y'ubutungane barahamagaza n'uwo mugabo bose barabyemera imbere y'ubutungane bo bagiye kubyemera kwa opeji arakora dosiye amayirongitse muri parike ayirongitse muri parike barabumvirije koko ikosa baguma bagemeye tibyarashize bigenzo ko harabaye ikindi kibazo arabama aranyandikira no kwandika umupfasoniti mbabariya no kwibeye byarashize ntituzabisubira n'ibizengera bisubira kuba arazana umuryango iwabo turahamagara n'uwudutwara ku mucumba barabijamo nk'impanuro hamaca ndamubwira ati jya ngaho naco tuzongera tubyiga buhoro buhoro ndabe icyateye ko sica ari co co mu nyuma
ye turakumva
ego bigenze uko haibye nk'iminsi mike wa mugabo nene kunkoreye ikosa ndamubwira ati je kontari kigongo naje byari bitwaye kuko yaguma n'telefona n'ama voice yanyandikira ndacyaye afite amabwira turamba bari no kuri nibizo ntuzo nsarishe uko noko noko ama ndamuhamagara ndamubwira banzo mbwire ni gice cyatumye basi numenyana no mufasoni wanje atagira karabimbwira ngo je umufasoni wawe yaje kunyitura kuko asa n'umuganga ku ivuriro ry'abantu wacu uwo mugabo ngo yaje kunyitura ngo ambwira yuko ngo afise ikibazo yatwaye inda ngo atariho uriyo utaraza mu gakonje
umudamu se mudamu yatwaye inda y'uwo mugabo
ahubwo yarasanzwe abigira kameremere wari yayitewe n'undi muhungu w'umubanyi ndetse wewe amaze kumenya yuko byagiye abana cye yomokera numva ngageze muri Tanzania bigenze uko acaranya tuya yarambwira ati yaje kunyitura kubera asanzwe ndi muganga ati ndabira uburyo twakorora iyi nda ukunuku nuku ibintu mwene ibyo ati hama no kuri jewe uraze ko umugenzi ntuzobibwira umugabo ati hama nanje nasanze byanyandukiye nk'ikosa ati nca ndamubwira ati nanje uraraba tubanze tugire nte ngo hama ngo ndabisha no gufasha ati jibyo byo kubikorora inda sinabyinjiyemo ahubwo namuhendezeze bitanu tugenda urabigena ugira yabimbwira uko nye twicaranye hama ati tuzatumenyerana ubwo niko nibwo bugingo wagiye kubifata na mama telefone ukuntu kuri byagenze uko hama ntateze nsubira inyuma ndabwira umugore ati iki kibazo cy'uwo mwana ko namwandikishije nagize gute kandi nkaba numva sigwanze bimeze gute abagore muri rusange sinzi ko ari muri rusange je mbona umengane hatari yari nkoyamye ati ibi bintu nabyo bikuye hehe ikosa naragemera icyo gira igihe mwana Jenna Jones uwo muganga yari yanyibiye ibanga arambye ati je ushime no kwezi nkubwiye ari uko urugendo urabe mu kwezi kwa gatanu yaje gupimisha imbanyi ehe naba nafotoye na logiste yapimishije ibyo amatamanyanga nakoze jewe nayo ko namubwiye gusa ati genda umugabo niyaduze washiza gupimisha ubwa kabiri ibyo ariko ko yari gutesa inzogira se sinzobyerekana hama umugore ndabimweretse koko yarabinyemereye ndongera ndabisubiza kwa opeji arabimwemerera ati nukuri ibyo by'uwo mwana byarashitse hari igisata ku ikomine bitango efuse narabyituye nabo nyine baramubaza arabyemera no muri pariki ibyo arabyiyemerera aranyandika urwanda ati mbabarira cy'uwo mwana nzamenya se ndamwandika ko mugo tubane hama kugira n'uno munsi yiyumvire ko biza kuba birebire yaciye atekera arigira urubanza ruri muri sentare gusa ndashima imana kubera atanambamye birazana turindiriye icyo ubutungane buzokora ni nayo mpamvu mbona yuko umenga abagabo turahohoterwa cyane murabyumva namwe umuntu ari ku kazi abafite umutima hamwe avuga ati urugo rurapanze rumeze uku mubwo abagore abagore sa
none se ubwo nyuma yaho ubu ntago mubana n'umuryango abana n'uwo bafite n'uwo nguwo yabyaranye n'undi mugabo cyangwa
bo uwo mwana yaragifise umwaka n'amezi abiri
ni muto yagomba kuba ari kumwe na nyina
uwa mbere nawe yarafise imyaka indwi ari no ku ishuri yagiye mu mwaka wa kabiri gusa wewe turi kumwe yaciye amusigarana acabona ko umenga bibaye ibintu birebire yaciye atekeye arigira ubu ari iwabo n'uwo mwana ndendere ubutabera icyo bukora
bugumye ku murongo wa telefone mu gihe tugishakisha Boniface ubwo nawe icyo kibazo wakigize ushobora kuba hari ibisubizo bimwe waha abadukurikiye muri uyu mwanya nubwo kitari cyabonerwa umuti waguma ku murongo yeguma ku murongo noneho ubwo tuze kuza kukuganiriza mu kanya reka tube twakiriye ambassador bienvenue niko mbibona wanditse kuri Facebook
mwiriwe
neza
ndabumvira mu Rwanda ikarongitsinda mu murenge wa Murambi
nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mu by'ukuri ihohoterwa mu bagabo byo ni ibintu bimaze kumenyera tubimaze kubimenyera nk'aho ari ibisanzwe kuko usanga akenshi kugira ngo abagabo bahohoterwe usanga biterwa no kunywa inzoga ku badamu cyangwa ugasanga umudamu arusha amafaranga umugabo ugasanga rero ariyobora uko yishakiye ibintu byose niwe utanga igitekerezo mbese umwanzuro atanze akaba ari uwo nguwo ku buryo utashobora kuwumukura nanone rero twebwe bagabo tukareba ugasanga nitujya kubishyira hanze ku karubanda ukavuga ati bagenzi banjye baranyuzamo ijisho biragenda uko nguko ugatuza nyine ukaryuma ukavuga ati reka nemere nyine niko byagenze kugira ngo hatagira umuntu hatagira abandi baturanye badugisa meji ese ngiye ngabaza ati na kuntu umuntu yazaje atanga makuru ariko atari kwa kundi usanga habaye inama cyangwa se haza mu rubanza ugatanga mubishyize n'ubundi ku karubanda buri wese akamenye nk'uko tuzi nk'abanyabuzima baza wenda nko mu rugo bakatuganiriza ku bijyanye wenda n'imirire mibi cyangwa ku bindi akagira hari abantu baza bakinjira mu rugo bakatuganiriza ariko ibintu bitagiye hanze nanone ku mugabo areba najya kubishyira hanze najya kubishyira hanze buri muntu wese arabimenya bamwite inganzwa bamwite ko atari seriye mu mutwe ugasanga ari ikibazo rero nicyo giteraho umugabo gutuza akabyemera nyine kuko nta kundi yabigenza
ubundi uravuga uti abajyanama b'ubuzima baza mu rugo bakatuganiriza none nta bandi mushobora kwitura ngo babunge simvuga wowe bunge abagabo n'abagore bafite ikibazo mu rugo mbere yuko kinagera kure
ibyo wenda abenshi bifashisha ba midugudu mu midugudu ariko mu by'ukuri hari igihe usanga nka midugudu aba yagiye gukemura ibindi bintu njyewe navugaga wenda nta kuntu haba hari itsinda ku buryo habaye ikibazo bagenda bakabaganiriza bakabunga bakabaza n'igitera ibyo ngibyo bitagiye ahantu hagaragara wenda igihe midugudu atabonetse ku buryo baba aricyo baba bashinzwe wenda kuko icyo kibazo cyo kiri henshi kiri ahantu henshi cyane
ubwo niba hari abadukurikiye bazi uburyo imiryango bashobora kuyunga muri ubwo buryo ubwo haze kugira ugira icyo atubwira urakoze cyane ambasada
murakoze cyane
mu kanya ndaza kureba niba Boniface abasha kutwumva ku murongo wa telefone Boniface uratwumva nzi ko hari ariko telefone yawe iraza mu rusaku
ndarumva
urabasha kumva se ibyo barimo ibitekerezo abantu barimo batanga cyangwa ibibazo
ego ndiko ndabyumva
wagerageza yenda kubwira nk'uyu muntu hari haba hari uburyo mwebwe mwifashishije kugira ngo yenda ibibazo bibashe gukemukira hafi muri uwo muryango hari ikintu mwari mwashyiraho tuvuge nk'urwego rwafasha imiryango mbere yuko inagira n'ikibazo babashe kugikumira
mu bisanzwe twagiye gushyiraho iri shyirahamwe ari uko tubona ko hariho ibidakunda gukemukira mu muryango ibyo rero nibyo duca duhaguruka kugira ngo tubishyire ahabona bishobore kuba umuti
mute babarire telefone irongeye iranze reka mbaze noneho Eric uratwumva neza
ndabumva
mutwihanganire rwose telefone y'umutumirwa imeze nabi wowe iki kibazo nawe warakigize uriya muvandimwe yarari mavuga ati hari uburyo ikibazo cyakemuka ntibigombe no kujya hanze wowe iyo usubije amaso inyuma ukareba uburyo wabyitwayemo sinzi uko watubwiraga bavuga ko wabigejeje mu buyobozi ugatanga ikirego umaze gutohoza hari uburyo wumva byashoboraga gukorwa mbere yuko witabaza yenda ubutabera
bo ego twe n'ibintu biba bisanzwe mu migaragaza kwa mu mibano hariho ukuntu ushobora guhamagara umuryango abantu babiri batatu ego hama ukabatura icyiyumviro fise ikibazo fise bakaguhanura ariko ishobotse bakagihonda honda kigaherera mu muryango mugo hari ibintu usanga bibarengeye muri rusange ego icyo numva ndiko ndumva ubu kubera iyo ugize ikibazo wumva kibishe nagiye kumva nk'uwo mwakiriye n'agatelefone kamwe kagorana nawe Boniface sinzi ko munyumva
ndakumva ariko telefone yawe nawe itangiye kuzamo imiyaga sinzi niba wagiye hanze wari uri mu nzu
ngira nimiyaganye nehinge magara neza gusa ngira muranyoma
turakumbere twakumvaga neza ubu nubwo hano ko hari hajemo imiyaga yekomeza
sawa tunagiye kumva ubone cyase amira te nyabona ryo ishira hamwe twise twadorome ati dushobora kuba twogerageza tukazogufasha mu ikibazo gusa barakwiye gushyira ingufu nyinshi kuko atari uko ndabona mpinga bigiye kunanira na mamiryango itandukanye kuko icyo kibazo kiguma kigarukaho cy'abakenyezi bifate ko bishakiye sinzi ngerageje kubasaba nk'interano mu ntera kuko nagerageje kubabwira ikibazo nagize nkamwebwe mu nkuriye sinzi ko mwagira nk'imfashanyo mumfashisha ukuntu nagerageza kubyitwara mu mwamukozi
reka abakunzi b'ijwi ry'Amerika buriya nabo barakomeza gutanga umusanzu yenda hari uwakubonera igisubizo cyangwa se inama yaguha kugira ngo ubashe gukomeza gukurikirana ikibazo cyawe ariko ibyo ari bibatse ndumva aho ngaho muri iyo association cyangwa se uwo muryango Home and Stress ndumva bashobora kuba baguha inama zirushijeho kubera ko bazi n'ibindi bibazo byagiye bivuka naho ndetse bakakubwira n'uwo wakwitura uko wabikurikirana ndumva Boniface yari yaratubwiye ko bafite n'abanyamategeko bakorana abo nibo bamenya uko ikibazo gihagaze n'uko naho wagana
ego uwo gireto yonera kuko mu kibazo kidasanzwe uriko urasanga ikibazo gitera byose gituma umuntu n'umutima uhagarara ni kumva byadutse mu nyuma waramaze kwandikisha umwana muri eta civile tuwo mwana nigwanje ukaza kumva mu nyuma tisubi wawe n'umufasha ni mubakanyaga kuya ati nyabona usubi wawe wamubaza ati niwande akakubwira ati niwanaka waza kuraba naka amaze kubyumva agaca yiruka akagisema y'igihugu kandi aho rero mu kuza inyuma y'igihugu usanga atana cangombwa na kimagiya atwaye ari ba bantu bagenda mu binywabi ugahiga umuntu iyo wamubonye ukamubona ibyo bintu barakwiye kubyo bahagurukira bakaraba yuko bogerageza kuza baradukingira kuko ni kwa kwigamba ugasanga umuntu ari kwigamba ko mu myaka iza bivanye n'ingene ibintu byagenze gusa ndashima n'ubu ndongera gushima ingingo ubutungane bugeze ko kuko bumaze gufata ikibazo mu minwe bukavuga ati ndi yasize turaciga umuntu arashiramo yako kurema kingira abazoma igisubizo nyagisubizo murakoze
urakoze cyane sinzi niba ugifite akanya ukaguma aho ngaho ku buryo n'abashobora kuguha inama cyangwa se igitekerezo baza kukikugezaho mu gihe turaba twakira abandi ku murongo wa telefone niba ufite akanya wahaguma cyangwa se niba wumva hari ibindi hari izindi nshingano ugiye kujyamo watubwira nabwo
akurikirana na byenda ndashaka igitekerezo cy'abandi uko umuntu avugwa n'abandi
yego urakoze cyane reka guma ku murongo rero reka twakire Innocent Innocent uranyumva
ndakumva
wiriwe neza urahagana he
ndiwe neza ndi mu gihugu cya Kenya mu ntara yitwa Kakamega
yego mumeze mute aho ngaho
turashima nkene ibintu nk'igihe neza bihinduka ibintu byose dushyikira bidoga bihindagurika
ye ufite igitekerezo umutumirwa twari twabazaniye telefoni ye yakomeje kutunanira uko agiye kuduha igisubizo barazamo urusaku ubwo rero muratwihanganira mutanga inama n'ibitekerezo nk'uyu muvandimwe Eric yavuze ibyamubayeho yifuza n'inama zanyu ubwo niba hari inama umufitiye wayimuha hanyuma niba hari n'ikindi gitekerezo wifuza gutanga ku bijyanye no kuba umuntu yakumira ihohoterwa rikorerwa abagabo cyangwa se kugishakira umuti nabyo wabitubwira mwanya ni wawe
ubwo igitekerezo nahawe umuvandimwe wanjye niko iyo maze gushika umugore wawe umufasha wawe akabyara umwana atari wawe yo kwifata rugabo akarera uwo mwana kuko umwana n'igihugu umwana ashaka kujya mubera umugisha maze batari bamubyaye mugabo ashaka kumubera umugisha kuko ntashobora guca amufata nabi atari wiwe kizuma na murere nkuyu yihamahoro ama yira yira kiki nino mufasha wiwe ashaka guhinduka njenge buzima bibaho nica minerego
urakoze cyane muri icyo gitekerezo rwose Eric araza kutubwira icyo uko abyumva ariko umwana koko ntabwo ari bo wagombye kwishyura amakosa y'ababyeyi kandi nkuko yamureze azi ko aruwe n'ubundi urwo rukundo yarukomeza
akomeza amurera nk'uyiwe amurika urukundo ntamureke ko atari uyiwe kuko umwana hari igihe azamufasha ageze mu bigero ntazi icyo Imana yakoze Imana amuteguriye
yego hari ikindi bifuza kongeraho cyangwa kubwira abakurikiye
ari kibazo cyangwa kugira abakobwa iki gihe ashobora kugenda ku muhungu abana afite ubutunzi biyumvira ko iyo bagobana bakore divorce bagabura ubutunzi benshi nibyo bakifuza bakora business cy'urugo bajyana kubaka ariko umuhungu naho ari nk'umuhungu ruhande rw'abagabo igihe aba ashaka kubaka nasenga Imana arazi Imana amenya umugambi w'Imana ahoye nawe yajya mu nzira nziza ntabyo n'ibishobisho cyangwa akunda umuntu nyine abona nyine umenga nawe nasenga Imana arazi Imana mu gihe cy'umuhungu atarubaka aho maze kubana n'umuntu yubatse naho uramusengera ntayakunda icyo imbere y'Imana Imana irashaka kumuhindura
ndagushimiye kuri izo mpanuro hanyuma aho muri Kenya namwe murabibona ibibazo by'ingo zisenyuka cyangwa zihura n'izi ngorane turimo tuvugaho
no nta namba mperereyeho abakobwa bagenda kubaka ku bahungu bikorera ibintu by'ubucuruzi arondeye ikintu atakora ku muhungu atakibona nakuza
amusanga ruko afite imari afite amafaranga amusanga ruko afite amafaranga
ashobora kuza kumubana abona ko afite amafaranga cyangwa abona agera mu nyuma ntabyo bimaze kunshikira ugasanga nk'umukobwa twajya kubana ashaka ariko mbyo mugurura saa sera nkamwubakira ama bigaca rimwe nta kindi kintu aba ashaka ko nibyo kubyara niwo bimubwira ibyo kubyara niho wabwira niba yaraciye ubwenge niba yaraciye ubwenge n'ingorane aziba wagiye gukora amafaranga aziba waronka ariko ikintu cyane mu gihe gukora nta kindi kintu ukoze cyane cyane ko umuntu asenga ajya mu ruhande rw'Imana imaze kujya mu ruhande rw'Imana Imana kiguha we yaguteguriye ati n'ubugombe bwawe iyo ni byo nta n'abantu mu ngo atari wakoze atari baka yisunga Imana bisunga Imana
urakoze cyane kuri izo mpanuro Innocent twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga aho tuvuga ku bibazo by'abagabo bahura nabyo mu ngo zabo bahohoterwa nabo bashakanye reka twakire Elias uranyumva
yego ndabumva
urahagana he
ndi mu Kayanza imwe yahita mu komine Kabarore itone arukatsi mu buraruko bw'u Burundi
ufite igitekerezo wifuza gusangira n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika
ego bwa mbere nashaka nubwo programme ya tekinika kumikorana umutumire na komendanze kumubaza neza neza ahantu ari ahantu bakorera neza icyicaro barimo muri komine kandi ahubwira ngo tujye tumushikire tugire icyo tuganire hanyuma rero na jewe ihohoterwa ry'abagabo abagabo barahohoterwa rwose kose kose kimwe no mu kibano mbayemo mpana ndabibona ingorane ihari ni uko wituye ubutegetsi buba bukwegereye ntibukumviriza bubona ko umugore ari we ari mukuri buri gihe icyo ari cyo cyose kuko ngo umugore ngo ntigahohotera umugabo hanyuma abadame burya bagize ibintu by'ubutangwabwa bidasanzwe aho leta ibugi ibahereye ubutangwabwa budasanzwe yuko ngo ari mengo nibo bari hejuru ya byose burya rero na leta arikwiye kurara ikaraba ukuntu iyo garukira ku bagabo kabisa burya bakaba barahotewe cyane rwose ndabibona baranafungwa bagera abagore babo
ntacyo bakoze se aho ntibafunga babahohoteye
oya urumva iyo aguhohoteye ahubwo baca bahindukira ngo umugore ngo utanga umugore ngo arafise ingufu zituma aguhohotera ugasanga rero niyo ngorane ihari kuko abagore barabarengwesheje cyane nicyo gituma batacubaha abagabo cyangwa bamerereye ndabibona kandi no mu rugo nacyo rimwe rimwe ndabibona birashikira uretse kenshi rero ntitubiserura ngo tubishyire ahabona tukiribanza niyo amayiranye n'agatemba cyo mu nda kubera rimwe ngo nta kirengera cy'abagabo dufite
ndumva abadama hari kwese dukwiye kwikubita agashyi niba ari uko bimeze kuko ndumva ariko n'ubundi ngo ntazibana zidakomana amahembe nuko mu Kinyarwanda babivuga ubwo no gushakisha
no mu Kirundi uwo mugani uriho ego ntazibana zidakomanya amahembe kandi ntituvuze ngo n'abagabo ngo turera de oya ariko birashika n'umugabo ugasanga arahotera umugore kabisa birashika ariko rero abagore muri kino kintu ntibacubaha abagabo hari abasanga abusanga bitwa dangi nk'ibintu by'imishahara bitewe n'akazi aba arimo ntiyubaha umugabo ahandi naho ugasanga yamerereye abadamu aragiye iwabo yavuka nimba bishyitse akazana nk'amafaranga y'ibikemanyo baba babahaye bakagurisha nk'amafaranga agaca aheraho rero agusuzugura ngo ubungukizwe n'ibintu nazanye nikoreye iwacu ngo nta jambo gifite ngaha ugasanga bibaye nabi cyane
ibibazo bitoroshye
ntibyoroshye cyane ni ukuri nibyo ukuri turabibona ahubwo leta mwoto tuvugira mukatubariza leta amategeko natwe bakashyiraho amategeko agenga abagabo arengera abagabo kuko abagabo bamwe hariho n'abiyahura kubera amagore akiyahura cyane agaturuka komoka akagenda ibintu nk'ibyo
icyifuzo rero ni uko leta yareka gusa nk'aho ikingira ikibaba abagore noneho abagabo nabo ikabumva igihe bafite ikibazo ikaba ikacyitaho ikagishakira umuti
ego nuko yoraba ikajya hagati na hagati ntihagarare ku muntu umwe hanyuma rero bakaraba ko botoriye ikibazo umuti w'iki kibazo cy'abagabo kabisa bararengano cyane
reka dusabe Boniface niba dukurikiye bazakore ku buryo iryo shyirahamwe ryabo ryareba ukuntu ryakwegera ubuyobozi cyangwa se n'abandi badukurikiye n'abari mu Rwanda cyangwa n'ahandi bajye begera ubuyobozi
babasabe
ijambo ry'umugabo ryakumvikanye
ijwi rigashika kure kugira ngo turabe ko abagabo nabo bogarukirwa kuko bamerewe nabi cyane Boniface nasaba ko iyo turangira neza neza nk'abari kabarore ahantu twazoja twazomurabira kugira ngo neza neza ikibanza bakoreramo kugira ngo tumushikeho tumuturiza tudufise
cyane ko yavuze ko abagana bose abagana iryo shyirahamwe Homme en Détresse cyangwa umugabo mu gahinda bose barabakira
ko binashobotse duhana ka nimero ka telefone tuza turamutora aho kugira ngo tumutelefone tumubwire ingorane dufise
ndaza kumugezaho nomero yawe hanyuma ubwo azakubwire
ego
urakoze cyane
ego namwe murakoze cyane mubandanye kutuvuganira
ni mwe mugomba kwivugira ariko rero hanini mukishyira hamwe ndibaza ko byafashe
ko hanyuma namwe mukatuye ijambo tugashikana ijwi ryacu kure kugira ngo abatwumva bashobora kutwumva batwumve
rwose turabikora kandi twabikoze nimubikenera tuzongera
yego
urakoze cyane
yego namwe murakoze
radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga ku murongo wa telefone dufite Fidel uranyumva
Ndabumva neza.
Uri mu Rwanda hagana hehe?
Ubu tuvugana ndi mu Rwanda hano mu karere ka Gasabo aho bita Imasoro.
Imasoro. Mwiriwe neza.
Tumeze neza rwose nta kibazo, akazuba kari kuva.
Igitekerezo rero cyangwa sinzi niba wanavuga ngo ikibazo, kuko nta umutumirwa yavuye ku murongo kubera ya hazagamo urusaku muri telefoni cyangwa wabyumvise. Niba hari igitekerezo wifuza gutanga, hari abakomeje kugenda bavuga ibibazo bihari, abagore babatera inama cyangwa igitekerezo, inyunganizi watanga ni izihe?
Urabona nkanjye ndacyari urubyiruko, ndi umusore ariko nyine aho muri sosiyete tugendamo tugenda ari abo bamama turagenda tugenda twumva ibyabo n'abapapa nabo nuko.
Nizere ko bataguciye intege, ariko nizere ko bataguciye intege ukazatinya gushaka.
Aya ntabwo byanshintege.
Hari umuntu wari watwandikiye kuri Facebook avuga ngo urwishigishije ararusoma ngo none rero nizere ko bitaguciye intege.
Aya ntabwo byacinege, buriya rero igitekerezo nge nari mfite nyereka ko buriya kuba umugabo yakandamizwa n'umugore we ni impamvu wenda z'amakimbirano y'umuryango baba bagiranye, kuko buriya ntago yakitora ngo agukandamize cyangwa agire ikibazo kindi mugirana nta mpamvu yabiteye. Hagataho rero umuryango iyo mwashyize hamwe mukumvikana, amahoro araza rwose mu muryango, nta kibazo bitwaye. Cyane ko nyine hari n'abagabo usanga nyine babihisha kandi mu miryango yabo nyine babikorewe, ugasanga nyine barabahisha bagatinya kubivuga mu ruhame, bakavuga ko wenda cyaba ari igisoba kuvuga ko wenda nk'umugore yamugobiye.
Urumva nicyo bakomeje kuvuga nyine bati ntabwo ubigumisha imbere, ntushaka ko bijya hanze, noneho ibibazo bikaba byagera naho birushaho gukara hakavamo na bya bindi bavuga ngo hanyuma nabicana.
Cyane ko nk'uko hari n'abatinyuka bakabivuga, ugasanga niba bagaze nk'inzego z'ubuyobozi ntibabumva, ntabwo bahita bakumva cyane nk'uko bumva mugore.
Icyo nacyo bakomeje kukigarukaho.
Kuko ubu ngubu urugero ushobora kuba waserera n'uwo mwashakanye, wenda utanamukubise ari uko mutuye akabazo runaka, umugore agahita yihutira mu nzego z'ubuyobozi akavuga ko umugabo yamuhohoteye, ugasanga nyine umugabo abirenganiyemo ahise agenda, kandi nta n'ikintu yamukozeho, ni uko nyine ari akabazo gato yabagiranye. Ugasanga ku mugabo nyine kabaye karekare, ariko umugabo we ako kabazo yakageza mu nzego z'ubuyobozi, ugasanga ntabwo yakiriwe neza nk'uko abagore bakiriwe.
Aribyo bituma bicecekera.
Nicyo gituma rero usanga abagabo bicecekera nyine bakavuga ati bayanicecekera nyine nta kundi, imana niyizamenye icyanjye.
Ubwo rero ni ugushishoza. Hari umuvandimwe uriya uri muri Kenya ndumva ariwe watubwiraga atubwira ngo ko hari ibyamubayeho nawe, ko umuntu yaje afite ibyo yishakira, nawe ukitunda kuko utari warushinga ukareba neza. Uretse ko ntawamenya uko bigenda iby'imbere biba byifashe, ariko hari ku bwanjye ndumva haburamo icyo ikintu cyo kuvugana hagati mu muryango.
N'ubwumvikane nyine bujya buba bwabuze mu muryango, ari nayo mpamvu usanga n'ingo z'iki gihe nta kubambana ziba zifite. Icyo kibazo rwose cy'ubwumvikane bukeya mu miryango, cyane cyane twebwe urubyiruko turi kugenda twubaka, usanga cyane cyane nk'izi mbuga nkoranyambaga, ugasanga nk'ubu ngungiye kuri Facebook mpuye n'umukobwa w'i Nyagatare ndi Kigali
cyangwa wahandi kure cyane
cyangwa tuye mu bindi bihugu, turandikiranye ntiturabonana n'umunsi n'umwe, ugasanga duhuye duhita tubana, ubwo rugo nta kugwabana neza nka handi nyina makimbira na turu kuko ntago warabonye umwanya wo kwiga imico ya buri mugenzi w'undi ngo umenye imico ye ariyo mpamvu leta y'u Rwanda usanga nyine ari byo bintu iri guhagurukira cyane igenda igwanya ibintu byaba guha abana amatelefone bakajya mu bintu bibarangaza cyane
reka ngushimire cyane rero umusanzu wawe muri iki kiganiro Fideli ugira ibihe byiza
murakoze cyane munsuriza abantu batuye akarere ka Nyaruguru
babwire rwose tufite amasogonda
make batuye akarere ka Nyaruguru by'umwihariko umurenge wa Ruheru na Nyabimata harimo ababyeyi banjye n'abakuru banjye ndabizi neza bakunda muri isanga bari kunyumva ndabasuhuje cyane n'abantu bose bari mu isantere ya Ruheru bose ni Fidele ubasuhuza nanjye niho mvuka
nari nibajije impamvu ari buhisemo ndabyumvise
niho kwivuka yanjye
urakoze cyane rero ubwo twizere ko babyumvise reka twakire noneho John Arias Yahaya uratwumva neza urahagana hehe
mu Cyankuzo Burundi
umeze neza mu Cyankuzo
yego
hanyuma se iki kibazo cy'abagabo bahohoterwa naho kirahari
ino cyari gihari mu gwa baragitoreye inyishu ariko si cyane rwose ubu
nuko ubwo rero wowe utuzaniye igisubizo bagitoreye inyishu gute rero
barajya hamwe bakaza barahanura baba tubatuma ko nyene abantu bumba babahanura
ni ukuvuga ko ikibazo cyabo babaga bakivuze cyagiye hanze atari bariya bavuga ko hari abatinya kubivuga kugira ngo badaseba bataboneka nabi muri sosiyete
baba bagishikirije hanyuma bagaca babatuma ko bakabahura hanyuma nyene bagira sensibilitasiyo y'ihanura bikaba yatwamo ubu ntibivugwa cyane rwose
nuko hari inama washakaga gutanga cyangwa igitekerezo muri make yatugana ku musozo
oya jyewe ubwo nasanze byose basa n'ababivuze nake numva nengo nace
okay sawa urakoze cyane reka ivuga ijambo rya nyuma turihe Eric Eric uracyatwumva dushoreza iki kiganiro rero mu kanya gatoya dusigaranye umunota umwe dusigaranye hari abakomeje kugenda batavuga ibitekerezo batanga ibitekerezo icyo wabivugaho ni iki muri make
ngo muri make nagerageje kumva impanuro za bamwe n'abandi bavuga cyane cyane hariho umuntu yashize ku byamba ariko avuga ati numva nk'umwana atabe inzirakarengane ibibazo nyine byama byabayeho mu miryango wakanyisha ugafata umutima ukavuga ati reka ndabe amahirwe ya nyuma mugo nyakubahwa mwaduhaye kwidagadura icyo nagira norenza ko mu gusozera njye mbona nk'uko wavuze wo mu Cyankuzo ngo barayitoreye umuti ngo ntibikivugwa cyane nohaguru no koma amashyi mvuga ati no mu ntara y'Akayanza babihagurukire kabisa babihagurukire turabe ko twakoroherwa mu mutima na cyane cyane ko tugira Imana n'uwo mu nshinga naye Boniface nawe agatelefone gatabashije kuguma ku murongo ari imvukira yaho mu Kayanza arabe ko dushyira hamwe bori shikana kure bogira n'ababafashe mu mugongo hama bikagenda neza kuko birababaje kumva ngo uri kurarera umwana utabyaye birababaje kumva ngo umugore wawe yigenze uko ashaka kandi akaguma kwigamba ko numva naho bishyize ku musozo muri kumurayeho ibiganiro numva umenga muzogira muzorutumira mu kindi biganiro bizakurikira kugira tugire icyo dushikirize kuko tugira bidufasha murakoze
urakoze cyane tuzabikora hari n'abandi bari batuhaye amanomero yabo ariko tutabashije guhamagara kubera ibibazo byo ku buhanga bw'ibyuma ariko ubutaha twizere ko bizatungana mwakoze cyane rwo mwese abagize uruhare muri kiganiro n'abamfashije kukibagezaho Cornelius na Satrak hamwe na Nadia Taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi sinibagiye gushimira kandi Nduwimana Boniface wari umutumirwa wacu mukuru muri kiganiro nubwo telefoni ye itakunze mwese mugire ibihe byiza.